Alibe. 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 Alibe.
Sana who said, Alibe, chena ndi kwake koma popila. Alibe, timango na mizana za jikondi zikomi. Balibe, so mango pusi sana heartbreak. Umango kawa